waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. tirakoobkii u dambeeyey oo la shaaciyey ayaa muujinaya in saddexdii qof ee austareeliyaan ahba mid ka mid a uusan diin haysan. tiradan ayaa ah mid aad uga duwan tii 1960-kii oo 68% ay sheegeen inay yihiin masiixiyiin. in markaa la buuxinayay foomka liiska dadku kala dooranayaan loo hormariyey diin la'aan ama no religion oo ay codsadeen ururka calmaaniyiinta ama atheist australia ayay dhici kartaa baa layidhi in natiijadan ay qayb ka qaadatay. madaxa ururkan Kayli Sturges ayaa sharaxaysa.
The Census No Religion campaign was encouraging people to intellectually engage with the census. If you're a person who is a Muslim, go right ahead, you put it down. Christian, not a problem. But if you're someone who...
ololihii aan u galnay in tirakoobka lagu daro no religion oo liiska kan ugu koreeya laga dhigo, waxaanu uga dan lahayn inaan dadka ku dhiiragelino inay si caqliyaysan u fiiriyaan tirakoobka. haddaad muslim tahay waa sax, dabcan muslim ku qor, haddaad masiixi ku qortana dhib ma laha. laakiin haddii aadan dhinacna haysan oo diimahaas waaweyn aadan aqoonsanayn, markaas waxaad qoran kartaa no religion. macluumaadka tirakoobka ayaa muujinaya in guud ahaan dadka sheegta inay masiixiyiin yihiin inay yaraadeen, laakiin ay weli tahay diinta ugu badan marka laysku daro dhammaan madhabaha kala duwan ee masiixiyadda. in ka badan kala bar austareeliyaanku waxay isku tilmaamaan masiixiyiin. hogaamiyaasha diintuna waxay sheegeen in taas macnaheedu aysan ahayn in dadku diintii ay ka tageen. kaniska rafael oo ah hormuudka kaniisadda st andrews cathedral oo sydney ku taal ayaa isagu arkaa sabab aysan dadku weli diinta uga tegin.
60% of people say they identify with some religion, more than 50% say that's Christianity. Which means I think that religion is
60%-kiiba dadku waxay sheegeen inay diin haystaan, in ka badan 50%-kiiba waxay sheegeen inay masiixiyiin yihiin. taas macnaheedu waxay tahay in diintu weli wax weyn u tahay oo muhiima dad badan. waxay ila tahay inaan fikrad qaldan ka qaadan karno maadaama dad badan aysan diinta ka hadlin. waxaa dhici karta in markaas loo qaato inaysan diin haysan, laakiin haddii aad hoos u weydiiso waxaad ogaanaysaa inay diintu weli muhiim u tahay noloshooda. marka laga reebo masiixiyadda, diimaha kale ayaa kordhay. marka laga soo tago masiixiyadda, diimaha kale ee waaweyn waxaa ka mid a islaamka oo ka kordhay baa layidhi 2.5% oo gaaray 2.6% sane u dambeysay. buriisimka diinta la yidhaahdo ayaa iyaduna ka kordhay 2.5% oo gaartay 2.4%. hinduisimka ayaa iyaguna ka kordhay 0.7%, haddana gaaray 1.9%. ashley fell oo ah bare arrimaha bulshada ka dhigta jaamacadda ayaa sheegtay in diinta hinduuga ama hinduisimka loo yaqaano ay tahay diinta aad u korodhay.
While Islam has overtaken Buddhism as Australia's second most popular religion, we are seeing that Hinduism is Australia's fastest growing religion.
inkastoo diinta Islaamku dhaaftay diinta Buddhismka oo markaasi diinta Islaamku ay noqotay diinta labaad ee ugu badan Australia, haddana waxaan aragnaa in hinduismku ama diinta hindigu ay tahay diinta ugu kororka badnayd 5 sano ee lasoo dhaafay. dabcanna sababtu waxay tahay tirada soo galootiga badan ee ka yimaada India ee Australia soo galay. sida dhaqamada kala duwan ee Australia u soo kordhayaan, waxaa laga daalacan karaa luqadaha looga hadlo guryaha dalka. mandarin oo ah mid ka mid a luqadaha looga hadlo China ayaa noqotay afka labaad ee ugu badan ee Australia looga hadlo kadib luqadda af Ingiriiska. carabiga ayaa saddexaad galay, halka luqadaha Vietnamese iyo Cantonese ay iyagu dhaafeen af Talyaaniga.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10:00 fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. booqo s b s .com.au xariijin soomaali.